abafana nabasezola ebangthola nganilaka nenye gcampa mangabangindima enxa yefona ilabafana nabasezola ebangthola nganilaka nabangindima enxa yefona
Bafana, I'm told.